ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde alalbare jeenayi lewru ɗum wondu noddirten Octobre jeenayi yamde du alalbare noga lewru Octobre no mbiyete o acca haqqe jeenayi yamde ƴaɓɓirima Silima e sappo ɗi nder maison de la presse Bamako. Jottinonoɗo kabaruji ɗo Youmar Waygalo fa handen musse ngabbe kanye laamo pamray dow woto no école hani utrede le leedi meden di du inum battiki sanne sarabe sukabe kollitude dan bemba sanne nyaloma handen o hono gubi jaddin kobbe kani haldirede le leedi meden di laamu kobbe laamu hakkunde jobe gonde waddoni imma daraji be ardini fedde ho conseil islamique le leedi malindi halday yada gali kani Hammadou Koufa lewru mawludu ndu yambere muɗum waɗama le leydi meɗen ndi jamma hecci hanke le tatteji ɗi fof ɓamde kay fa jottoɗa gawo nokkule ɗe fof keewiɓe ɗin gonde wadde duwawoji le leydi ndi no jaam e deƴere hani wartiri le nokku o ɗi wonno sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo beytande ɗi bisimilla moɗon e heɗade Oumar Waygalo jooɗiɗo micro ji ɗiɗo kanko noddirteɗo gagni kanto won to ɓoggi jamɗe to hollitidiɗo fa hannden laamu koɓɓe kañe musengaɓe jannginoɓe jannde ley leydi meɗen ndi ɗeɓe noddirta cinñiɓe talkurle sappo e joy lewru Octobre hitande 2016 ɓe pamray dow woto noon hollitira wiide micciteɗe wiide jannde lekkole nen hani fuɗtinde le nokkolle goho lewru novembre waroru ndu saraɓe sukaɓe an bemba ñalawma hannde no sanne laamu koɓɓe do mbi imma daradia no gonti e waɗede dow hen Aly Cissé
suudu ministre kumanɗo jannde le leydi ndi ka holliti anne muɗum fuɗɗitidde jodda so halda hakkunde mum kan e syndicat en cinñiɓe sappo e joyyi lewru Octobre ndu yalla tiɗɗalla mo école leydi malindi wolle muɗum o an heɓene jogolal kanko Kinan Agga gadeda ka holliti wiide joddagol so halda hakkunde mabɓe kan e michel en murtuɓeɓe waran fuɗɗitidde no yawiri le wi ministre kumaniɗo golle kan e joddagol so halda le leydi ndi o holliti wiide école waran fuɗɗitidde le leydi malindi maggal muɗum fuule sarti kollitaɗo o michel en murtuɓeɓe ka suuɗa e mette mumen feewi saabi ko gouvernement leydi tardi fuɗɗitidde joddagol so halda hakkunde mumen e mabɓe kanko Ousmane Almoudou jottinowo haala syndicat en michel en cinñiɓeɓe ka konngol muɗum do landongol ka ana laaɓi joddagol so haldangol do article 39 o warta waɗede so wona ɗum du jannginoɓe ka tawatake o holliti wiide kina sariyawol godanɗo jannginoɓe le leydi ndi teddine fade kawral heɓede hakkunde gueɗe ɗiɗɗe sukaɓe janngoɓe kan e saraɓe mumen ka hakkunde guikke ka e wembere wolle muɗum banggal jande hitande 2021-2022 le leydi
ko haɗi jande ɗe ɓantede ɗum ɓurta jonte ɗiɗi kasen fa hande mincciteɗen wittan musengaɓeɓe pamray dow woota saraɓe sukaɓe dande gonde wadde noddago fewde mabɓe tinno jande école nde famre le nokku meɗen o ƴeewe du yalono jande hani fewrile hitande 2021-2022 keɗɗen bamakonkoɓɓe ko cifi dow hen
minen saraɓe cukaɓe janggo ngol lekkol goy haala wala hunga amen kasin saabi dena yimɓe humniɓe jande lekkol goy e kalda amen gonga minen saraɓe jaati hani wadde imma daraji yalla jandene ana darto saabi dena so jande wala leydi janggol muɗum darnotake modubaɓe cuuɗi lekkoli goy ɓen wonde haaɓade saabe joɓiɗi mee des fois hande kamɓe ka e gouvernement ɓe lonki hawrata e goota min kemi anda fof ko ɗum waɗanni en yii hikka ba daɗdurde sukaɓe waɗira min wala hunde ko darti min kem mbiɗa ñagoɓe saabu Allah ɓe tinno ɓe hawra e goota ɓe yurmo sukaɓen saabu dina fa hande ɓene jooɗi le galle ɓe wala hunde fof minen saraɓe ɗumen tampi minen wullito laamu o tinno jiɓte kabaru modubaɓe lekkoli goy sono haalede gonga kabaru an tiiɗe hande sanne fa ana taja ɓerde amen ɓe haali wakkati goɗɗo ɓene wonde wadde imma daraji mi anna koɓe hawra e muɗum min ki e miilo ɗon ɓe jooɗoɓe jandira ɓe kawra e goota to wonɗon hannden ɗo homo fof an hano sowrade tinno ñifangel hiite
ɗiɗo kabaruji fof ɗo mbawi heɓdide dow bema ami andi to dow page Facebook kañe fa jottiɗon dow compte Twitter studio tamani laamu hakkude joɓe gonde wadde on imma daraji no guɓe jeyadinkoɓe kani haldirede le leydi meɗen ndi wiyamɓe immini fedde ho conseil islamique nde halda yardagali kañi Hammadou Koufa noon kabaruji jottiɓe nin ɗiɓe kollitiri wiide ɓe mbiɓe gonde waddude imma daraji wattu joni hono ko haalnoɗe batuji ɗaɓɓanoɗe le leydi meɗen ndi ko ɗum woni batuji ɗiɓe noddiri deni ɗum woni dialogue national inclusive ko waɗno le lewru décembre hitande ɗum woni le duuɓi ɗaɓɓinoɗi le leydi meɗen ndi hitande 2019 wattu joni nayiriɓe banggal ndena kay mbihi hakkillanta ko ana hani ƴewede oɗo nokku oɗo golle dow gollire dow golle ŋeñal ɓiɓɓe leydi ndi fou koyɗe muɗen gatteli hen fa keɗɗen fantade fande keɗɗen Aly Cissé
le wi ardinaɗo le fedde ho conseil islamique du mali fa waɗa joddagol so halda hakkunde gouvernement leydi mali ndi kan e guɓɓe jihadinkoɓɓe rafi ndenagu le leydi mali ndi ñande fou wondi yaade yesso yimɓe barteɓe barminteɓe kan e eggoɓe iwde jonde mumen ana ɓuuti le wi kanko Moufa Haydara wajibi jonka ɗatol joddagol so haldagol nangue yalla jan ana hewte le leydi mali ndi lawol gondo hakkune am e min e jihadiste en be ana heddi min taqirudu dum heban lawol sabi ana heba duubi jetti jon leedi malindi ana odo basi homo fu wari wallude me hakkude jihadiste en dum e tawere mudum fu nyande fu basi o wundi beydaade min fu mi bibbe leedi mali mide jogi fina tawaji am mide jogi dati mbawdi wallude me hewtude jande leedi min taqirudu su min nangi dido dati min keban ko min tawtita dum e tawere mudum fu kanko baba dakono secrétaire exécutif fed mom nodirta observatoire citoyen pour la gouvernance et la sécurité ka holiti wiide kawral mawdo hebeede ciagal gal o joddagol so halda wawa waddude jamboyo holiti wiide wajibi kina yimbe wobbe watte e golle o yella tiddala ona hebene jogolal ko hanno wadane tafoni woni datol lobul bangal joddagol so haldangol itte taf joddagol so haldangol hana tan yowede do dina faso tiddala o sembe mudum fu do yimbe kolti be wiide kanyu e dina woni mudum sabbe bim so min joddi kemi ewi dati de gubbe gondube wadde golle o hande nangi min tawa jabu ko min tawtata de odo golle wana yimbe ngado be dina be tan waawi wadde yimbe wobbe do ana hanno beydede fuditide joddagol so haldangol hala mudum halama wakati no kabaru bili do rafi denagu o wundi habude hore yimbe de wuddu leendi fayeto le saha leendi
en kara hon kabaru mawlud do kabaru di putata do dum halni on do nokkule kewde kewi heccanken leledi meden di miside di fanjoto yeda nokkule foro baji kanya pirude balo e konande mudun wajotobbe an gono le tatteji di fu alislamen be dundi jaba ya debe leede do nokkule bamde kay fanjoto da gawo imadraji ngada ton di fu yo waddi duwa wuji fewde e leedi di fa jam e dedere hotel e nokko fa kebe famtar kebe ne sitan city bi
kitato alislamen be yambini jamma altinere nyaloma mo kanko rasul sallallahu alaihi wasallam o fini le wajuji kan e jangol alquran dabaji kan e chofe hirsama le galleji fahi seguto be temdere temdere alislamen e woni jambinbe mawludo le misideji mawdi faaye to le galleji horebe diina le wajuji mabbe di alislamen be ka nardi allah jang nangondirgol yella lamu hakkundere o ana heba lawul deedo julde wadi le imadaraji mawdi police en le region o michin tinde tan wiide dabreji kulitaade wiide an way wuddintinde yimbe be nyaw covid 19 o teddinama de laamu segu o le wi ciedi be faahiwi tomok tuto mawlud o jambina no wowirno hikka ande 21h jam yaade fa 3h bete jangugol alqur'ana o ko ana naneno de misileji ni ngalurani do woni miside jingara ber sankore kan sidi yaya le wi ciedi be faahiwi hakune alsame embe yimbe faahiwi ka fu wadi imadaraji yottaade le ngalure waliyabe teme tato kay chapantati tat almami misideji di fu holiti alislamen be hodo woni darnde dina alislamako buri fu munyondirde gawoto nyaloma finugol kanko muhammad sallallahu alaihi wasallam yambinama jamma o fu alislamen yuri nokule de fu le region o be fu do wuji mabbe do lawol jan nangondirgol fawinodo mudum
e kala on kabaru sinimaaji ko noddi de fes bakko ko wonde wadde le ngalure waga dugune hitane 2021 kanko noddi de Ousmane Jérôme Samassé ko holliti ton sinima makko mo noddi ton dernier refuse le odo sinima haali hono kabaru witta witta do chunka wori le nokkule de va kebe famtar kebe sitan CDB
dile hitane 2016 ne min mi feri homo fu an milanon min nati leddi lane mi de yago samoji fe noddi inde dan mi kallamo min hebe nadde ton gawoni
odo film antirteedo nokku chakite to chuudotoda ngurda tukabe jokolbe johobe chool ngombe hakkune rafi tawrede gikke kan ko waawi juhudebe halta hala mudum le centre goto mo ngol le mudum Ousmane Jérôme Samassékou ana halta nami tari kawmako le odo film
c'est l'histoire de mon oncle
tu ana micit nanga kawdam ferdo diddu chamantade didi fa hande me andalo non wuri o wura midi yidi hande wadde film goddo ko hollitita yimbeji ferobe na wodiri ko fudimi ngal gollal mi e yimbe gobbe me kawri le nuku antitero maison des migrants me mojini o film hollitina yimbe ferobe kalta ko yido lawol
gonno be tobe ka odo film gaddo minitaji chapante jetti e joyi ka weli dun sanni le wimabe odo film le dernier refuge ana narda yimbe le fu anibe yaade cholu milo sed fad mabbe imade nangude dati
film ana holita torraji di beme andani yowata do jamaa do miccita gon kadi yimbeji miltobe ko yimbe mo ferbe kan e virfitibe
le wi ngaddo film o anniya mako woni fa sukabe jokolbe wurunde lede afrique immo darano hore mu en jango mu en
film ana hollita en yettigen wakkati goddo ko leede baleebe ana haani ƴewde na yayirta yeeso politique ji leede meɗen nde bannarta haɓde ferugol jama o ɗum ɗo yaata soni walani sukaɓen heɓa haqqile hen
les guite yimɓele kamɓe juge de film o fayetto yimɓele ƴeewoɓe mo gaɗɗo film dernier refuge o ka ana miili heɓude prix o
mi wawa wirfitade kasin ne wawi tawede miɗa wawi fiitade ga mi wawa wadde galle amen saabu dena ñalana handere min ga yimɓe suudu baba amen lewra min ga kabar ɗo ana tiiɗi
ɗum woni ko Assetou Kanté heɓani studio tamani yiwde Ouagadougou
en kalan kabaru ñaw coronavirus keñe wiyama yimɓele capantato e goho ñaw o yiya e muɗen sappo goni samtanaɓe goto woni keddiɗo ley hen ana hollitide heɓɓe ñaw ole leydi meɗen ndi yimɓele uyna sappo e jeeyom e temedde jeegom e capanɗe jeɗɗom e nayyi on santanaɓe yimɓele uyna sappo e nayyom e temedde nayyo e capanɗe jeenayom e tatton heddiɓe leyimɓe yimɓele temedde joyo e capanɗe joyom e jetton jaaren kabaruji meɗen coronavirus
Studio Tamani Tama ele ko neddo yiltoto nokkuji lulidude espace vert no wawi latade sababu rabbondiral ñakkobe 19 partiji hodi ngoni do yimbele be denaki ele kawrute jama dido lamde ko nande mudun hedotobe ngoni di dunke en cellal jaboto le ndedo yewtere acti covid bismillah sakrabe
Allo docteur
Doyru kan ko kine neddo yaltinda ñilbe ana holla wiide ñaw covid-19 o waymana yaltugol ñilbe ana wawi jettirede hono ñaw goɗɗo ga wakkati mon goni o so yaltugol ñilbe tawti jonte e ma yaada suudu dogotoro ƴewto e woni ko moƴƴi wona illugol fuu hollititta wiide ñaw covid-19 o wayma so wulaali calɗi tampere tawti illugol ngol aɗa hani yaade ƴewtoyade hoore maɗa so tawi ñaw covid-19 o wala e ma
Allo yalla filki kan e musoro ngaji e darne mu en gotul li e sakkagol ñaw coronavirus o hono ni maski ngay dina
meme le masque
fay maski ngaji de mi mu intadi darne mu walda li e sakkagol ñaw o mi salli sa bami maski biete chirurgical o darne ko jogi rendo yimbe ko temdere fu mal hemel tabi maski ngaji bietedi FFP2 kan ko nandi e mu ana wawi renude yimbe burde di raso mi na yorke yaade lawol pilki kan e musoro woy kol mi tay ko to wiide di baawa renude yimbe sanne
faratiji huɗi wodani neɗɗo mo sumne hoore sériyaji rentuɗiɗi ele kawrute jamare
farati mowɗo ana heɓugol ñaw covid-19 o saara hakkude nokku to yimɓe utti sanne ɗatol gongol ngolingol nokku uddiɗo so on fuu on tawtodiri nokku uddiɗo hendu natta yaltata ɗum ana wawi latade sababu waytiɗe neɗɗo ñaw
yalla yaade so yiltoyo le nokkule to yimɓe wawi hawrtude ana wawi latade sababu heɓude ñaw on
no nokkuje ɗe gori ɗum latto sababu latade ɓattodirgol yimɓe wakkati fuu mo yimɓe ɓattodiri sini teddina e dabareji mbiyaɗe ana ndena yimɓe e ñaw o sini neɗɗo tawama ley muɓɓen jomum ñaw o won e muɗum neɗɗo goɗɗo takkeke e muɗum ɗum ana wawi latade sababu raɓugol ñaw o nden uttinde ɗe nokkuje e yimɓe kawritata sanne sini teddina e dabareji mbiyaɗe ana ndena yimɓe ɗi ɗum ana wawi latade sababu lañugol ñaw o
ɗum timminta yewtere meɗen acti covid hande on jarama heɗade yo en jiko warata ko ka fadi nden tinnoɗon ndenon ko e mon fewde e ñaw coronavirus banggal taɓagol sariyaji rentourɗi
Sidio Tamani de Faba Mouya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union Européenne
sakirab ɗelo ne li kiriduji to hen puɗɗira nokku noddirteɗo bankasi ɓe mbi yimɓele ɗiɗon keddikili hen butikaji ɗi duccumama toon caggal ko yimɓele joyna kaɓɓorɗe nanni le nokku moɓe noddirton sogara iɗum ley laamu bankasi le région mofti sappo e jeɗɗi lewru octobre ƴeɓɓi noon ɗu ɓe nanni oɗon nokku wakkati sappo e jaagom yamde ɓe jogino toon kaɓɓorɗe ɗum laadi ko sababu ɗu so jamare wonde toonde hakkillaji muɗen immi sanne wattu joni o ka wiyama jaam e deeƴere warti toon gardan ɗo yoro soɗo ko yaata yimɓele capanta toon humniɓe kabaru jande le oɗo nokku kañen gaɗi toon batu muɗum en altinere ƴaɓɓinoon nde ɓe ƴeyalono cuuɗi ekkoɗi kane ittire toon nde goho lewru novembre warore ndu yoga e haalaji ɗi fuu jowiki tiɗallaji ko l'école jogui le oɗo nokku ɓe mbi tiɗallaji ɗe nayiri banggal wayde ndenago sabide ko yaata cuuɗi école ngaji capanɗe joyi kañen udda le cercle yoro soo si yuruɗe gardan faɗo kayiɗo fesugol faɓe cakko ñaw moɓe noddirton cewɗe wiyama ɗo waɗi nokku noddirte diboli kala sukaɓe wonɓe toon ɓe fuu pesama le oɗo nokku noon ɓe kollitiri wiide woɓɓe ɗiɗo Imad Rayo Sou docteur wondu to kayto dow tugorgal assa ko nokku noddirteɗo diboli sakra do katen bete hande do kabaruji meden dimin jootu on sane hedade hejjo jamen ka fande fande e feno kono andir ono do e ser yewtere meden de an wodi dido kabaruji foro ba hebdo do bem ami ande to songadi www topper studio tamane topper org no noddi do odo numero via mo mere mere 37321